Exclusive to Zayda Hype Man.
Nyanta po.
Zegeza.
Machino.
Go.
Dina, what's up, Lolo?
Go. Kaonde wa iya.
Go. Entertainment.
Go.
Go.
Niwe mwakule. Nangule na benga mwane kabaka ele. Imisangote shalo mi baba mwakule.
Mushani na wali
habo
baipango kuwa hambo bana mune koko waloyo
feki
ewe nolela fieti lulianga mapata
Jesus
wala tempane fisungu
ati shilota who are you
what is my love
do you know me you know who I am
what is my love
tualiwe shima
niwe mwakule nangule
I don't talk to poor people in I. Who are you?
Sha! Baka pesa koza bino.
Baka pesa koza bino.
Bayi malako wazao.
Bayi malako wazao.
Kuma baka pesa futo.
Kuma baka pesa
futo. Mene batu mako foni. Iwa mwakule.
Wa mwana.
Nangule na venga mwane kabaka ele.
Efida
tena. Ime sangota shalomi baba mwakule.
International Patrick Kupati V Kelson Chris Mo Christopher Katongo
Simon
Kaonde wa Chimuka
Zambian
Dream
Ona.
Do you know me? Do you know
Ona.
Who I am wewe?
Ona.
FTJ
Exclusive to Zayda Hype Mag.